nye ne nike ne nye heli chiche marama Onyere mike manye mundu Onyere mike manye mundu Onyike onye mundu Chukwu bike muo Onyere mike manye mundu Onyere mike manye mundu Onye mike onye mundu Chukwu bike muo Makana chukwu bike muo Ogwu nke agwara gwo Kechie ya n'ebe nnazụ ahịa Ọ gaghị ahụdụnụ n'anya Makana chukwu bike muo
Hallelujah.
Ọkụ mmụọ nsọ chụba ya. Makana Chukwu bụ ike m.